Chazi Star. Shela wadu hao, shela wadu hao.
Amazing record.
Kwenye ni hapa na njia, ando mana na jibunia. Ando mana shela wadu ndani ya dawa na lisonga. Kwenye ni hapa na njia, ando mana na jibunia. Ando mana shela wadu ndani ya dawa na lisonga. Nikienda Kampala,
shela wadu.
Nikienda Bujumbura, Dar es Salaam, nikienda Kampala, nikienda Nairobi, nikienda Bujumbura, Dar es Salaam. Baby sivai kimini, watakuposti Insta. Baby vangu wonderful, shila wadu wasije kona. Kuba fela anajua shila wadu wanavyo kunyemelea na wasafi wana.
Baby,
why don't you see?